Exclusive from ZambiaMusicHits.com.
Malule zilile, nyama takezi, kala ya mbali, usanezi.
Naeza papaka, napilila pakwana, mwana gazi kutopola yoyo, ulo nichilaka we wanyanya. Oh mama mwe, Tanza malo zandibo kutopola kwa nyanya. Amama mwe yo 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 yo. Zombo wandichi tanza malo zandibo kutopola kwa nyanya.
Chile mwambo chibune kamtototo.
Chitakuipa Mandam Napapata tumilani 911 Uyumogazi ya zandipa Kaleza mama ni mvera manta Wanyanya Ndaba kuchipinda chikangena Sini makurumuka Mitopo mitopo Pano mchuno Katopa I surrender mama
Chiponeka mtototo Chile mwambo Chipone kamtoto
Congo dust Daddy dog Ndipo ni chisenyenye Your body is the truth ena anyenga wenye ha. Chifuna chisebanye mwambo Mfeshi hambo batu pisi natekanye Anyama tozi peteka Chikati tete Nozi peteka Mbezi kubwaya na chilikita Vibration inga lubango wa pepeta yeah. I told her behave basoko I carry a very heavy shamboko China guada no nipasa ngopo Mpaka vana kunya ila kuskopo
Ama mamwe yo 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 Mana wanuguno wanizogonezo wanidomo nidavana Mitopo, mitopo, pano mchi uno ndatopa I surrender Kine mwana wachichepele Kate jinga undichove Panga kwino zandipa Niku msale kunatia Na kujela kamtaka zona juri Ukuchutila mpege zano jure Nne ya indale pelane Tima kukwanda koma ndatopa mbale
Chile mwambo Chiponeka mtototo
Classic is still mbale Dala ya mbale Doji mwanza mea Alidola kuchirira bombwe Managers mwaba High flyer auto shopu Mr. Makasi Nyamata Kezi Limango yeah.
Mena Pisto Nde Young Pisto Nde Barure Aki Degi
Download more music on ZambiaMusicHits.com.